naarta allaha ka horeeyo qofkii soo qoro sallallahu calayhi wasallam shan qof oo walaalahaaga u dir qofkii nabiga sallallahu calayhi wasallam hal jeer ku salliyo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa toban jeer u naxariisanaayo nabiga sallallahu calayhi wasallam salligiisa hadaa badiso ilaahay subxaanahu watacaala dembigaaga uu dhaafaa kurbada ku haysatane oo kaa qaada allahu akbar miyuusan mudneyn inaad ku salliso xabiibkaaga suuban salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi caawo waa jimco aan badinno salliga nabiga sallallahu calayhi wasalam wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.